my boy.
Some feet on the beat.
Stay single, full of mood. Solace my formula, no more stressing. Happiestay single, full of mood. Solace my formula. Nampenda mtu anipe furaha, wa nini sasa? Ya nini sasa nimechoka? Namjali mtu anipe furaha, wa nini sasa? Ya nini sasa nimechoka? Nafasi ya kuwa single nitailinda, sitaki tena mapenzi. We moyo marufuku kupenda tena, yalinitesa mapenzi. Better alone. I'm single and happy. Singora, mtu nae mpenda, ndo nae kutesa. Unae mjali sana, anaona unapakwenda. Mtu nae mpenda kweli, anapenda ukilalamika. Kwa yoyote, atasha wishi ni mpende. Itafungulia kesi, ya utapeli moyo. Mana shachoka, umizo umizo mapenzi. Moyo soma zoezi, haya na ukomando. Nafasi ya kuwa single nitailinda, sitaki tena mapenzi. We moyo marufuku kupenda tena, yalinitesa mapenzi. Better alone.